Sema ooh, yeah, yeah.
One time.
We walk up, walk up, walk up. Juze to bazi to nice, juze to zime nice.
Mwana.
Sema ooh, yeah, yeah.
Kwa majina ni yana.
Juze to bazi to nice, juze to zime nice.
Sedo.
La, la, la. Ako kapenika area. Naka kitaka mwi chapa.
Chapa.
Nakula kiapo ndai hapa.
Aje.
Si don't on it, niki usha mami stare. Viungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Tuende maeneo chuma ilale
nane. Mimi ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo masel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Kufa deleva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nia manjege na manduku lumbaya. Uneishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi ya keso, kama matiles. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo masel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Kufa deleva makanga.